Yeah. Yeah. Brown eyes, long hair, ancient princess in a modern state. Ukoroa kuna special effect. Haupaki my makeup, uko ready made up, una smell fresh. Ile scent ya rose, uendo spelling ya beauty, uko ile excess. Umeundika ma, umekamilika. Unafanya Mona Lisa ana Franco portrait. Nikicheke ukismile unani madre street. Hizo dimples ma, ukismile ase. Najibongesha nimechizi ma, nikiwa nawe nimekamilika.
First time kukicheke unani madre show. Umeundika ma, natamani mana wewe. First time kukuche kule mada show imeumbika ma natamani kuwa na wewe, kuwa na wewe.
Mina wewe tunapashore, nipe mkono twende wote kule, nikupeleke kwa mada, nikurushe ipete, ndakulinda milele. Niamini tu baby, umeni capture raw, liso liko raw. Nani wewe unaweza fanya it right juu, wendo God is wa mapenzi guu. When the social is feeling in a spin kwa raw. Mini maji when it river shop, show me the way. Need a red kwa bahari ya love, lady. Nipishe hii crown, kwa love ni drown. Mina we, when I need, I'ma hold you down.
First time kukuche kwenye mada show. Umeumbika ma, natamani kuwa na wewe. Kuwa na wewe. First time kukuche kwenye mada show. Umeumbika ma, natamani kuwa na wewe.
Heart ilikuwa off, ume switch on. When you blessing, ume ni turn on. Na feel safe, you are kando yako we. Na feel love, tunafamina we. Na feel butterfly, na feel laser fly. Na feel praise as an angel, juu yako we. Na feel what years it express. Nikikucheki macho, unanimada blue. Ukilegeza macho, unanifanya mambo. Unanifanya humble, baby unanimada. Unajaribu kuficha, wezi mina cheki book. Wezi kunyelewa, unajai kwa
na bro. Cheki uliki mada show imeumbika ma, natamani kuwa na wewe, kuwa na wewe. First time kukucheki uliki mada show imeumbika ma, natamani kuwa na wewe.